Angibe ngikubingelela futhi emlaleli kulolu hlelo emsakazweni phakathi oluza kubona ngelokuthi izinhliziyo zakwaSASA. USASA kuzokhumbula ukuthi inhlangano ibhekeleleke ukukhokho kwezibonelelo zahulumeni, ungabe ke abaphila nokukhubazeka noma izaguga ogogo nomkhulu. Ibona ke sihamba nabo namhlanje njengoba sila eNtembisweni Sports Ground kuwa 3 Great Town. Mlaleli, njengoba sibuya nje manje sesibuya naye ke umphathi ozoxhumana kwaSASA la esifundazweni sakwaZulu Natal uMnumzane Mdlalosi, yena esokhuluma naye ke ukuthi ke asitshele ke ngezinto ekuyizona ke mhlambe besinemibuzo esinayo ngaye emakhaya kusukela nje kwaqala udaba lokuduma kwaSASA. USASA kade kaduma but ke udume kakhulu kulesi sikhathi nje esingamasonto amabili adlulile, la khona kade kunodaba olubesemathini ke okuyena kumnumzane uMdlalosi azosicacisela ngalo. Asimbingelele simamukele kulo hlelo emsakazweni womphakathi. Sawubona uMnumzane uMdlalosi, sesikubingelela kwesibili.
Angibingelele futhi nonkosi, ngiphinde ngibingelele nabalaleli emakhaya.
Siyabonga kakhulu ithuba osiphe lona. Ungasichazela yena ukuthi njengoba uSASA sazi ukuthi besemathini kulezi zinsuku ngendaba yokukhokhelwa abantu izibonelelo, lolu daba selihambelaze lafikaphi?
Ngicabanga ukuthi sekuwumlando njengamanje ukuthi okade kwenzeka nje obusho nje emavikini amabili la khona abantu kade bengazi ngempela ukuthi kuzokwenzekani ngezibonelelo zabo. Kodwa ke mhlambe kubalekile ukuthi sikuveze ukuthi uhulumeni akaze kube nakhona ungabaza ukuthi lezi zibonelelo sizokwazi ukuthi sikhokhele abantu baphinde bayithole. Kodwa kwakuwukuthi ke iyiphi indlela esizoyisebenzisa ukuthi bayithole ibonelelo. Kuyiwe ke enkantolo yomthetho sisekelo la khona kwathathwa isinqumo sokuthi inkampani le ebesiyisebenzisa yako cash payment Paymaster Services siqhubeke siyisebenzise inyanga eziwu 12 kusho ukuthi isikhathi singangonyaka la ekuzobe sekhona sesiphinde sireporta enkantolo njalo emva kwenyanga ezintathu ukuthi ziziphi inhlelo esiza nazo ekuthenini sizosebenza kanjani na kwicabinet ukuthi ena kusukela manje iziphi indlela esizoyisebenzisa ukuthi kukhokhelwe ibonelelo kahulumeni. So siyajabula kakhulu ukuthi ke leso sikhathi ke sesize sadlula leso siphithiphithi kade sikhona.
Ingabe izotholakala yini ibonelelo ngomhlaka 1?
Ngingakusho ngingakunanazi ke msakazi ukuthi umongameli wayethembisile ukuthi zizotholakala izibonelelo ngomhlaka 1, waphinda futhi no ngqongqoshe umama bathabele Dlamini waphinde wagcizelela lokho, nongqongqoshe wezezimali uPravin Gordhan waphinde wagcizelela ukuthi nakanjani abantu kuzothi ngomhlaka 1 bayithole izibonelelo zabo. Njengoba ngikhuluma nje nawe izikhulu eziphezulu zakwaSASA nanye no-social development ihlangene ePitoli ukuphuma nomhlahlandlela ekuthenini sizoya kanjani ebantwini ngomhlaka 1, kodwa abantu ngakanjani bazoyithola izibonelelo.
Kuzwakala kahle kakhulu uMnumzane uMdlalo oselo esikhuluma naye ebukhoma la eNtembisweni Sports Ground, njengoba ke uSASA efike la egalelekile eze kubantu kuzobabona ke ethunyiwe naye ukuthi ke babefike la bezobona abantu babaphathele nokuyiloko babaphathele kona ke izaguga esaziyo ukuthi ke mangabe uSASA eyile emphakathini akwenzeki nangengozi ukuthi ke angafiki ephethele okuncane abantu abadala. Ukuhlabela phambili nje udaba lokubanjwa kwama ATM, ngabe yini okumele bayenze ukuze ilumise lolu daba lolu?
Okubalekile futhi ke la nonkosi okufanele sikuveze kuvelile kakhulu ngesikhathi sivele lapha ku enkantolo leyo mthetho sisekelo la uBlack Sash khona kuyena okade fake isimangalo noma ukuthi ena kucaciswe kahle inale ndaba le ama deduction. Mhlawumbe sikuveze ukuthi nje sosasa asikaze singahambisani no Black Sash nokuthi kuliwe nale ndaba le ama deduction. In fact isinqumo senkantolo esaphuma lapha kwasithokozisa kakhulu ukuthi ama imininingwane yabantu ayisetshenziselwe ekuthenini abantu bahole ibonelelo kahulumeni, hayi ukuthi kuthengiswe noma banikezwe ama airtime. Ukusho ukuthi idatha le ecollectwa mangabe kuwukuthi siholela abantu inkampani yakwa-CPS akufanele bayisebenzise lokunye ngaphandle kokuthi kuholelwe abantu noma kube ukuthi information esuke igunyazwe ongqongqoshe ukuthi ena idluliswe. Phela okunye ukuthi ena abantu abasana leyo nkinga yama deduction noma ama airtime kubalekile ukuthi baye emahofisini akwaSASA ukuze sizokwazi ukuthi sibalekelele. Unqonqosheke udaba lolo kade aliqala elisukumele including wethu uThozani Magwaza waze wavulana necala esaniside la ayevulela khona inkampani lezi ethatha imali zabantu abahluphekile. Ukuthi ena kubalekile ukuthi ena laba bantu abanza lama deduction kwenziwe ukuthi angabi semthethweni inkantolo isilekelelile kakhulu lapho ke njengamanje akusezwe ukuba semthethweni ukuthi uthathe le mali yogogo ngaphandle kokuthi ena imali ozokwazi ukuyithatha ile yokuthi umuntu manje noma singqobusana nawo futhi okungafanele udlule 10% wegrant umuntu ayitholayo lese umuntu uthola 1600 ngenyanga kusho ukuthi 160 rand futhi nalapho mangabe ubhalisa umshwarensi kufanele uze ehofisini lakwasasa la osuke khona uza nencwadi esho ukuthi uyayicommit ekuthenini sosasa singakwazi ukuthi sifacilitate i-deduction yokuthi ena kubanjwe imali esiboneleleni sakho nawo ke ogogo siyabacela emakhaya ukuthi ogogo ukuthola ukuthi uma uyabheka unemshwarensi o5 kwamasingcwabisana ugcina ungasaziki ukuthi ngempela isuke izokwenzana mangabe isimningi kangako siyabacela ukuthi ena mangabe insurance abangenayidingi bakwazi ukuthi basondele kuthina basazise ukuze sizokwazi ukuthi ena even makufanele sibafayele lokho kuyidispute sikwazi ukuthi sikufake nenkampani. Okunye okubalulekile okufike kwavela ukuthi ke lama deduction noma singcwabisane ngeke enzeke nje kunoma imapha ama grant yabona ukuthola ukuthi kunama grant a temporal like i child support grant. I child support grant uyithola uzube neminyaka u 18 so uma ujoina lo insurance lo ngokuthi uthola ilokhozana i grant mangabe ingane sifike eminyakeni no 18 uchaza ukuthi kuzokwenzeka lana imali yokuyikhokhela lo insurance izovela mangabe ilapsa akusho ukuthi imali yakho izobuya umuntu ogainayo lo muntu wemshwalensi. So konke ke lokho asikuvumeli ukuthi ama deduction kuma grant lawa temporal by nature yawo okuwukuthi awesikhashana abuya phela asikuvumeli ukuthi lama deduction enzeke kusho ukuthi ungayi ama grant abantwana kuphinde kuba ama grant leyo kukhubazeke i temporal disability grant. Umuntu uma efuna ukuba ne arrangement yakhe into akufanele azenzele yena eceleni kodwa usasa ngeke akwazi ukuthi ena angakufacilitator lokho ukuthi ena abantu babe nalawo ama deduction.
Usasuyabolekisa yini ngemali nanokuthi ke niyawakhipha yena amakhadi amasha
kubalulekile futhi nalokho ukuthi sikuveze ukuthi usasa awukho ohlelweni lokukhipha kwamakhadi amasha. Amakhadi akwasasa atholakala emahhovisi akwasasa lawathini agcwele la kumasipala bonke njengoba silana nje emvoti akhona amahhovisi ethu ase-Grey Town amanye amahhovisi aseduza lapha kwamaphumulo elinye likhona lise Kranskop elinye likhona lisemsing. So abantu amakhadi akwasasa ilawa amakhadi anelogo akwasasa ne-coat of arm kahulumeni okuyiwona ofanele bawathatha. Asinalo ikhadi lihlaza esilikhiphayo sithi elakwasasa abantu bangakhohliswa abantu bethi ena amakhadi fanele bathathe amakhadi amasha ngoba mhlawumbe kukhona okuzokwenzeka if mabengenawo lawa makhadi. Amakhadi asewashintshi siyacela ukuthi ogogo nomkhulu nongalalela atshela abanye ukuthi bangadukiswa abantu ngoba nalamakhadi lawa mayefika asuke ehamba nembandela eminingi enye yakho usuthola ukuthi umuntu usenikezwe imali eyilona angazi ukuthi uyoyikhokha kanjani nini ngasiphi isikhathi. So siyacela nje kakhulu ukuthi bangawathathu. And enye into-ke futhi msakazi usasa akabolekisi ngemali usasa futhi ayikho ikhampani ayi-endosayo ukuthi ingabolekisa ngemali ibolekise kuzaguga noma kuwomkhulu. So siyacela nje ukuthi abantu bangakhohliswa abantu ukuthi bafike umuntu athi and ubolekisa imali uthunywe usasa. Usasa akabolekisi ngemali futhi nje uhulumeni-ke angaze ngizwe kuthiwa khona uhulumeni owumashonisa bengakaze ngizwe nakanye.
Ukuphetha nje sixhumana kanjani nosasa ezikhona ney'namba ongashiyela zona uma sinenkinga sikwazi ukuthi sibathinte?
Ukubalulekile nje ngaphambi kokuthi siphume kungawukuthi ena kufanele sikusho ukuthi kuzothi ngomgqibelo sizobe siholela ibonelelo lezi kahulumeni kodwa kuyazi ukuthi ena umhla ka 1 ungumgqibelo. So kusho ukuthi ke ama pay points 8 ayozavule ngomhla ka 3 Monday. So kubalulekile ukuthi abantu ayikho into eshintshile njengoba umeya kadesho abantu basazohola la kade behola khona. So bangaphika abantu baze basebenzise imali zabo zokugcina baqashe imoto bethi baya emadolobheni bafuna ukuyohola sizofika kubona abantu kuzobaholela kodwa usasa kuzobuthe chithisaka silekelela lapho kuzofanele silekelele khona. Inamba ke sitholakala kuyona mangabe abantu beba nenkinga sizobe sivulile nangomgqibelo lo esiyakona ngomhla ka 1 ithi 033-846-3400 enye u 800-601011 800-601011 inamba ye call center yethu ke le sePitoli. So siyacela ukuthi abantu mabe nenkinga bakwazi ukuthi baxhumane nalezi inamba.
Isikhulu sezokuxhumana kwaSASSA esifundazweni saKwaZulu-Natal uNumzana Mdlalose sebesikhona ebukhoma la entembisweni. Asibonge kakhulu kuhlezi kwintokozo ba uMdlalose.
Sibonge kakhulu nathi sijabulile ukuba nani.
Siyabonga kakhulu.
Sure.
Sibonga kakhulu umlaleli hlangana ngesikhathi esilandelayo.